Hey, you're Tron.
Are you Liza?
Baby, baby, me now wear in a thousand lifetimes. Baby, baby, me now wear in a hundred ways. Baby, baby, me now wear in a thousand lifetimes. Baby, baby, me now wear in a hundred ways, yeah. Oh la la la, mweze nuna kuwa chizi. Mambo tunayo peana, tunayo peana. Asa la la, kumbe mapenzi ndo hivi. Oh, mana naona, na mpendelea sana. Akisikia joto, na muogesha, na mlaza mapajani, na mpepea vizuri, na mrudisha utoto, na mnyonyesha. Mkubwa ni kwenu nyinyi, kwangu hana kauli. Kwa mapenzi moto moto, asubuhi sangara tope, jioni samaki papa na mlisha. Shobo zenu nyote miendo ndimu liwezi katisha. Kidege wafikishe salamu, vigwegwe vya Dar es Salaam. Nilizunguka sana ups, mashariki mpaka kusi, mkakutana na wazushi walioniumiza. Mula kanitunuku papush, mwanafundi benux, penzi kaeka bando kifurush, na tutumaliza. Oh, nisijishawe kwa nini, wakati ndo kasha kuwa wangu. Tazimaliza ya sini, mie kupendwa ndo jadi yangu. Na kisikia joto, na muogesha, na mlaza mapajani, na mpepea vizuri, namrudisha utoto, namnyonyesha. Mkubwa ni kwenu nyinyi, kwangu hana kauli. Kwa mapenzi moto moto, kadi malize mchezo.
Amenipa jo
jamani, joka libeberu.
Amenipa jo
kalambisha vitani.